cannot keep on getting diverted. Kino, kino, no yomba, kino, no, no, to jafuna gula.
Panji balowosa, tibali na weba tusibira. Panji bakeresa, aha, tabisobola. Tiwa wata kuteko, yoko bate viritambula. Tiwa wata simye ye. Dopo si riotteri di ulirua, parama poncia pia, attangia galare caio, se si chienda quecula, ubatongia galare caio.
O in un patecamo consistenza con cioccola, ne va tanti cocci birifingamo, cubanga poeva ti. O in un patecamo consistenza, ne ho musaggia naso buca, na ho un buco vecitiva, na ho avanti vecitiva. Abayimbi mwenna muyina okuyigawo eyo kalakita ye ya superstar
kibuba ne kibugenda teri asobola kuyimirira mu kkuba ekyoba ogenda ne bwe kibanga ekirooto ky'oboyi kyakuba mu Uganda obanga gweoyagala kusigala kusaabinga mu ggwanga lemerako muganda wange naye era teweegula track eyakabi sigala nga jyo yakabi gwe yimba abantu bajja saboyo dije nyimba zo sigala muleniyo gwe guba kirooto kyo tosobola sanyusa buli omu kuba toli ssente manya gye mvuddewo na lugendo kiggwe lw'oliko kuba pulaani zo gwewetegekera eyo fica yo okolera bulamu bwo nga buli kyoyagala okyetuusaako nakatandika nali mwana nga smilinga nga buli omu anneefunira nti nga ntya okuba avoidinga nga neebuuza naddawaani wembanga ndi mukuluuzinga naye bwe nkuzeemu ebintu bitandisa okuchenginga emikwano mingi mu bulamu kitandisa okuvanishinga oluusi ntuula n'endowoozo oba katonda ampanishinga bulamu buggwerera mpuliranga mperushinga mwana nsaza ebiwonvu n'emigga okutuuka wano wendi situseewo nzekka nina abannyambyeko bampaniriddenga tikwa omuntu omu mwana tosobola na kuntiisa osobola okunyeenya naye tosobola kunsuula nze ndi muwanguzi nabwo nteekako embeera njasigala nga ndi muwanguzi era mu buli mbeera I'm a born champion leero n'enkeera nkimanyi kikusiiwa era tosobola na kukyebeera fa ku mudaala gwo oba oli atunda matooke tunda nnyaanya zo anti engalo zino oziraba tezenkana ne gw'ozadde mwana kubira engoma n'ozina totuggubala tunyiigira neibawo ebyo byafuna teweegula ku buli omu anti mbu oyagala mufaanana beera mu mativu bulaadi n'ekyo ky'ofuna waka gw'oteekamu the results z'ofuna toyamba lwa kamera bulaadi yamba lwa mpeera omutonzi tumwebaza kuba ffenna yatugabirira tumubuulira ebizibu byaffe n'abiwulira kyova olabanga rubiki mwana sigenda kwegula amabon champion atanjagala alekayo atanjagala alekayo
sisigenda kwekula kuba tonjagala alekayo me I'm a born champion never retreat never surrender champion you are a born champion never retreat never surrender champion
level